halkani waa xarunta caafimaad ee Negronis Health Center oo ku taalla baadiyaha durugsan ee kawniga Marsabit oo ku yaalla waqooyiga dalka Kenya. Dadka halkan ku nool oo qaarkood ay 19 kiiloomitir soo socdeen ayaa halkan u yimi si ay u helaan adeeg caafimaad. Waxaa goobtan ku sugan urur samafal oo Mareykan ah oo lagu magacaabo Mission to Heal, isaga oo qalab caafimaad oo horumarsan qaybinaya iyo weliba tababar la siinayo shaqaalaha caafimaadka si ay u isticmaalaan. Dr. Galen Gilhood waa aasaasaha hay'addan samafal ee Mission to Heal.
Taking care of the people in the context of their culture and their family setting.
In daryeel loo fidiyo dadka iyada oo la adeegsanayo hab nololeedkooda iyo dhaqankooda waa waxa halkan ka socda. Waxaanu ka haysanaa khubaro halkan ku nool, waxaanu na tusnaa sida ay wax u qabanayaan iyaga oo faham ka qaata. Marka waxa ay tahay in la tixgeliyo in dadka la daryeelo iyada oo la eegayo dhaqankooda iyo sida ay u nool yihiin, ayuu yidhi. Aasaasaha hay'addan samafal ee Mission to Heal ayaa sheegaya in hadafku uu yahay in kor loo qaado xirfadda shaqaalaha caafimaadka ee gudaha, si kor loogu qaado adeegyada caafimaadka ee goobaha ka durugsan magaalooyinka sida halkan oo kale. Mashaak Lakeeda waa kalkaaliye caafimaad oo ka tirsan xaruntan. Waxay xataa i bareen sida halkan iyo xaggaaba loogu maareeyo xaaladaha cusub, kuwaas oo aanan markii hore aqoonin. Sidoo kale waxay na siiyeen qalab kala duwan oo cusub, ayuu yidhi. Machadka qaran ee caafimaadka ee Maraykanka ayaa warbixin uu soo saaray sannadkii 2019 wuxuu ku sheegay in mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee soo food saaraya nidaamka caafimaadka ee Afrika in ay ka mid tahay tababarrada oo aad u yar iyo tayada aqoonta shaqaalaha caafimaadka oo hooseysa. Kristen Alcon oo si tabaruca ugu shaqeysa hay'addan ayaa sheegaysa,
They have the knowledge, but their resources are limited, and so I think that we can help them try to best manage
things. Way jirta aqoontu, laakin waxa yar imkaaniyaadka. Sidaas awgeed, waxaan isku daynay in aan ka caawino in ay xaaladaha u maareyn karaan sida ugu wanaagsan, iyaga oo la imanaya hal abuurnimo ay wax ku daaweyn karaan iyaga oo adeegsanaya waxa kooban ee ay haystaan, ayay tidhi. Sidoo kalena Sinaheya Kalaile oo ah bukaan ka soo safartay ilaa 30 kiiloomitir si ay u hesho gargaar caafimaad ayaa iyaduna sheegtay. Waxaan halkan u imi xanuuni haya, gaar ahaan dhinaca caloosha. Dhakhaatiirtu way ii eegeen oo waxay i siiyeen ilaa 2 irbadood iyo daawooyin kale. Haatan waan wanaagsanahay, xanuunkiina waa iga tegay, ayay tidhi. Qaar ka mid ah xubnaha sida tabaruca ah ku shaqeeya ayaa sheegaya in iyaga laftoodu ay aqoon ka baranayaan. Abia Winkelman waa ardayad ka tirsan kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Mareykanka ee George Washington. Run ahaantii, dhaqanka halkan aad baan u kala duwanahay, sidoo kale waxa ay haystaan iyana waa ku kala duwanahay. Sidaas awgeed, waa casharro cusub sida xaaladan oo kale loogu shaqayn karo ama aan wax u qaban karo runtii. Willemij Bowen oo iyana ah ardayad caafimaad oo ka timi jaamacadda Amsterdam ayaa sheegaysa,
For me a big thing was like using gloves for the second time. Back home we use the gloves and we toss them.
Aniga waxyaabaha ugu waaweyn ee aan arkay waxaa ka mid ah in gloveska mar labaad la isticmaalo. Halka aan ka imi, hal mar oo keliya la isticmaalaa, den waa la tuuraa. Maaha wax caadiya in laba jeer la isticmaalo, halkanna mar kasta iyo wax kasta sidaas ayaa la sameeyaa. Hay'adda Qaramada Midoobay ee UNDP ayaa sheegtay in ilaa 408 milyan oo qof oo ku kala nool dalalka saxaaraha ka hooseeya ee Afrika in aanay weli helin adeeg caafimaad. Mission to Heal ayaa sheegaysa in ay ilaa haatan tababartay in ka badan 3200 oo shaqaale caafimaad ah oo ku kala nool qaaradda.